yande joni wittere min tawi sappo e jeestiɗo kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle e moɗon hannde habaruji fulfulɗo en kalan do filo tewtol baccaloria ko fuɗɗa illu sappo e goho lewru juillet nduɗo ni eɗum woni hoore mum nder kero leydi Niger. Fawaro jondu konna saɗanomaji ko tawa e dow filla ko darto laawol bonningol hakkunde tawa e Agadez en nana himɓe on tokka laabi ɗi annda saɗanoma koɓe gon ɓe jiya dow muɗum. Nonni yewtere men pendino studio kala ngono ndara filla rafi ndena kota e nder région na mo difa e kulle ko sawi e muɗum. Kodi jagnalɗe moɗon Soumana Amadou jangganta habaruji fulfulɗe. Har filla ko darto hono baccalauria gonɗo tewte o ko fuɗɗano illuni fa hande ni hono sappo e goho lewru ndu enna yahan timmoɗo ar noga e joyi lewru ndu gonɗe nder muɗum ndu. Ɗum ndu waddi ko subako enna ni min jeeyi min ndaarowi hono fawarde joni ƴeewoɓe hono baccalauria enna lamba sappo ɓo tawaɓe le lycée Issa Koro mbiɗa enna Gallu Niémey tawa ndu konna himɓe keɓe joyi capanɗe jeɗɗe tata won ko winda capanɗe tata e tata won ko garayi nenene kay hoorejo no kurne enna ni o haalidu haala hono rafi keƴol har filla ko darto ƴeewoɓe nokkuji ɗen enna sikket nene yewtere makko.
Cette fois-ci
e laawol ngol jannginooɓe janndeeji ɗi e koye mumen no tawa nder ƴewtinaaki sukaaɓe ɓen tawiidu denno ɓe garanno ni non ɓe daara de ni boofi tawaaka nder ɗereeji ƴamɗe ɗin. Ƴewtintooɓe sukaaɓe ɓen hikka ɗuuɗa naa ko min adi nder fonnditooɓe ɗereeji tewtewru ɗin min ɓeydi he maɓɓe. Ndenne har ƴewtintooɓe ɗereeji kokka diidi ɓenndu min keɓan saɗorna ngam hikka dimma maɓɓe kamɓe du no ɓuytan. Sarusi kawjiiɗo tewtewru bak hikka du heɓay ceede keƴorɗe ko adi himɓe ɗuɓɓe ɗum du waɗi ɗum hana jannginooɓe liigotooɓe ɓen joɓaaka no saɗonnam fuu garɗam min keɓaniiɗam mo
solaparallemalevérification
farfilla ko darto jannde ni waɗdi ko to enna ni tannudto hono batu jooɗo kaalen tindi kañum e firtol koye dow filla ko darto sukaaɓe rewɓe mbinde jooɗo jannga lekkol o enna kañum ko waɗa ɗum ndu konna illuni alkamisa keñan o woni ko ɗum waɗa ton enndam dartana filla hono himɓe haaloɓe dow filla ko darto l'école Maazu Soule oɗo kañum wonno hono fawar jooni gonɗo inde ministére hawjinde filla ko darto janndeji ekkitugol waawde golle ko haalani bandimi taw to enna Boubacar Mamoudou Yaro.
L'objectif de cette mission
ko waddi jiilaaki amin kiini woni firtude ko e haalooɓe nani e wallirooɓe dow filla jannde ko watta surbaaɓe e rewɓe binndaama nder janngirɗe ekkitaaki golle junngo ɗum du ngam ɓuytude talkaaku rewɓe e heɓude yahdu yeeso nder leydi meeɗen. Jiilaaki firta ko e himɓe kii porje leydi Suwed gon wallirimi komin ngonmiɗen gaɗaki ɗum du ngam rewɓe e surbaaɓe leydi Tilveri Dooso Tawa Maraaɗi e Zender baawa keɓi ko gaɗi ngam heƴude ko e mumen. Surbaaɓe e rewɓe duuɓi sappo e joyiiɓe yaade duuɓi leso nayiiɓe ɗum darata
de 15 à 24 ans.
Le département mo Thinta Baradin région mo Tawa ɗo ndu konnan dillowan ɓen tokkanno ɗon kanon woni hono gollal dillowan ɓen enɗa ɗum ɓuytiri sanne e ley duuɓi ɗiɗo caggal ko laawol laamu hoƴata ɗuminaɗe sappo e joyi faddade hono wallitude himɓe ɓen e nde keerol no ɗum wontiri fuu. Ɗum waɗdi ko fande Ibrahima Ganda oɗo yo kitotoɗo ene ɓattiɗo mawɗo saria hono suudu saria to enen Thinta Baradin nani ko a haalan dow filla ka enɗa ni bandemi alamin Wachar Ndiar to enen jahangal
la zone de Thinta et
Thinta Baradin o nokku noon to sogeji kawjiɗi filla ndenagu yawa ƴuruki sanne dillanɓe leyɗe ɓen do tokkirtanana tawa ley ladde Thinta Barade nden to woɗɗi wuro ngon ɓe piilo gallure Thintade le Thintade ɓe jawa sanne na ngede sani sogeji garde e gendarmerie yiltoɓe jemma ɓen kamɓe nangat awƴoɓe e joom e loreji ɓen abada wittinoɓe dillanɓe leyɗe ɓen tawaka ɗon ngam Allah e lambaji maɓɓe nimɓe wuro ɓe jogi amma awƴoɓe lore e joom e loreji ɓen nde ɓe nangama policiji ɗin gartirta dillanɓe leyɗe ɓen tawa ɓe gattoɓe ley juuɗami joom e loreji ɓen min gaɗa ɗereji ɗin ni koɓe nangue kasu
naturellement
nonni fawari jondu konɗa ni e dow laawol gotol ngol laawol ƴowol tawa warde to ende Agadez ya arlitti laawol no latigol ngol bonneke sanne fawari jondu konɗa ni ngol heɓanaka hono fawari jondi wodde ɗum woni ngol moƴƴinaka himɓe tokkoɓe laawol ngol ɗo konna subaka Allah fu no jiya saɗɗoro maji yaaha e warta ɗon enda ɗum waddini ko fawari jondi ndu hono hande nde enda bandimin Gungu Mouhamad Nantani o haaldi e goɗɗo mbiyeteɗo Amumun Sama laatiɗo haalan ɗumon no yiya e laawol ngol.
J'ai l'habitude de prendre ces tranchons plusieurs fois.
Mido wobi hojude lawongol kile kewde der lewru der cogguloreji lawongol ko kojum ingol warde jom boyay gol jurata ko gol boni sanem wakkat fusane do juri le magol saito wartidi e amortisseur keldo mane zantiji mudum onyom alla e gaide ko gol tawda de neddo juri ringol funa jamde kalkandum fudule sarde joddo buri sa fotondir ilodi juri nido no boyanto illu toba rawanin warde hande hunde fu wada kale magol
jis kalare na ete fe
nonni fawar jondu konda hara toyna commune mo kabelewa don dufa hande no tawdani nambi en himbe tawta enda no tawda sadarmaji ga alle dume alle konuji ko won watta enda himbe be fu eggi gurlade garti jorgle kubeje endu lati sadarmadu san har filo ko darto jobol itte e jangal no waddi ko fa hande ni mere mo toyna kabelewa bitel abari alhaji dawda na famina en ngada golle mabbe de enda balkisa hamidu yarto jangal o yewtani don dum
la population est déplacée
himbe wuro e goybe le no kuje to mbawuno wadde golleji kono ka wadde gurnamu ben dudal mabbe fu watti le gallure de miden golide e balla leydi men e de leyde yasin ben mi acca jabal jangele lube de ba ko himbe ngala bawde mu wana e mu yade amin duno min jabade idum wodi du ko do rimanto gallure de fadde hakkilo ummingo go wadde hunde non ko torruno region di fa on gam dudal hawji be hawji sadu siji ben fu egga hodambe no jabal jangal gal no tidani mun fay ndemu min burta do hemre fecher no gay e joy ande le jaman rafinde nago min kapta ko burta sap e joy ko meri o gam dum o woto min godi kango woni go kabalewa go miden kebanno do hemre fecche chapande jeddi amma jonkay dum burta ko watta chapande joy ko lube do
la taxi marche
nanni hono filo ko darto hono kojollo no sogera ko ko duminade sappo e jetati kandu konda ni no wottu dum fudda nenne ne kadi konda ni hono le arrondissement dam gallu nyemey wado ta kena sappo e jena le rjiendu enda e le banger tuete kwara teji dum waddene ko faawar jambe tedo Musa Abdou Kanyum wonno hono faande kaw jido sa Rusi hono kojol himbe sogeragal o yawtini faande du konda pandemin Muttari Muhammadu no wonno be gonbe gada gollal gal enda.
Nous sommes à quelques 300 inscrits.
Ne mingodi kwata himbe kemetato ko winda do derol ami. Illu maude vitinde de mim darni kokkol talki sogera ko din. Jon on min do manana kojol togera ko gatengo le wuro ko arate jingol. Sukabe min kojet sogera ko bendo be dubi 19 nogay nogay e go yade nogay e didino. Wodi du min daran cellal bali mabbe e min cionnyinadi. Fa jomun lato so mido mila ana tukado fu hojete. Ko min eltani woni min dara noy min gatto ko min koja sukabe wombe no jilo le gallure ben sogeragal
les jeunes qui sont là en train d'errer dans les rues
noni fa hande hara to enda agadez kandu ko dan hono be gadi kenya den batu kokkol himbe kokkol goddo hokka kanani hono dabaji dum wonno beino won ko hokka kanyi en nyamriji dabaji yaade himbe latibe be tawdaka sembe gam batte wallude be kebe kawdo be yencina fa hande du kebe mabbe den enda dum duwalle commune mo toyna hono to wete Chirozerine adar bisnat kanyi agadez dum du kon gam batte waltude himbe fa wodam por je hono gonno jeew nato tay himbe kebi bantare wadi kanyi won ko wallitibe dum do nani ko yewter ko bandime Anise Karim waddi edo fi o enda
dum ummata kona na baadeji keme jedde chapande joy ko tawander no kuje nogay e jeegon kambe jeddana bey ujunaji didi e keme didi e chapande joy e nyamdu dabbaji tonuji keme didi e nogay e joy dum duno projet leydi Allemagne biteedo ZIZ wallitiribe dum cede men sefa milioji hembre e chapande tati Geisa Mohammed goto kapdo ballaka holli weltare mum
ambani akuya
mi hokkama bey tati e dum dum nafankan sanne mi yaran kosam mi nyaman cuku yettore Allah
day gandume ko be rewbe suba ko domra e kamba laga nani ko Peter Pick mawdo projet on hal
les femmes portent
rewbe dum en dudal golle baade futawa dum du wadi komin kukkibe dabaji di min gadi dum du gam wallirde be hawjade no wodiri cuudi mabbe be kebadu ko be gada
et de survivre des crises
kamba laga dana ka be rewbe tampube gam buitan debbe torraji mabbe di bikanno ciagal bonandaji uele gannode de
non montiri ono dume saabi ko fa warjo lumo wetengo dolengo zender wala no gollire dume saabi du fa hande en ko fa hande ciede ko bitigaaji luwete den do nanaka halaka no wadi ko lumo go watnaka horje keso dum ono ko yande de do bandimi Mustafa Mamman Sani tatenda zender o lamdi hono gondon en den hawji lumo go hande mitido Abdou Sani Soumaila halani mo
l'état quand il a construit ce
mon gomnati ko nyibuno lumo go nyibana go na gam company gom na sarusu gom watti hawjoon misali company sojema moderne tawa lumo tobe maube imbe gomnati e ardi be hubere zende de company sojema o singake den ardinteedo on subete ardini lumo gom amma ko ni wadi company o singaka gomnati du no hidi lumo go firti dum wadi ko lawo lam leedi gom ada ardini goddo hawjo lumo nyande fu company sojema o singa sai o accana company o ardanga der lumo zender goni no wodi cuudi luwe ujunere e keme jeegom yaade ujune nay no wodi du cuudi ittadi luweteedi ujinaaji la soodidi desanaadi bankiji na kampaniiji go illa handen du dum fuddi wattude luwe o
ya venera luwe le boutique
harafila ko ndar ton tawtol hono fa handen du coupe mawdo mo duniyaar ko duunaade sappo e jetti ko no tan Russi kandu kondani FIFA ka on fedde mawnde hoji laabi kessi gam batte moñintinde gollal ngal enda der mo no tawadu konna gofu ginan jeewegol video senini geddi wadi e hawtaade fa handen beedugol nayabo e le bayltugo ko watte dona bayltugol domo no kurne anka ya warta majjune Haruna Dulla kanyu woni ko andinto en dume faami do majjun o kanko woni ekito fi bal AS fan nyame
l'arbitrage darude video o gan sendude geddi ko heedina gan no wodi bofi gom dilatobe balbe mbawi gadi de jewtintodo on wawa hi sador maji kebaade diidu do fille nawtarade lawol gol kebake tawte gan arande majjunni ko dum fudda gonga non dum wadi pelleleede afrique kewde ittama der fijogo tawte du ko hanuno woni ko fijogo fudda dum darna laabi gom kana di tokke ko dum daro video o laabi diidu ko fijogo fudda tawabe der fijogo fu e hawjotobe go ko em empirte do majji latobe bal handen be no gatti berne sanne der siri fijoji di kaden potino latowo bal der wakkati beedeteedo o no wodi sanne tawte du no hani lawol hebo ko watta latobe bal dido potine der wakkati o
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawedo der duniyaaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
har fella ko ndarto rafi denagu ndar region mo difa dum du kono ko wadum wonno himbe wadobe jihadi kannon waddi ko fa hande ni kulle kew na men ngurnan tiidi ton sanne sanne ko tinni du kono wonno himbe ketta joddo ngada munadu mun haner bakuta gonnati leydi kanye wallo dum don ngada keddi bawde mu en fugam batte dum tay dum moji jonka ni sembe ket non nanon de do yewtende Barkissa Hamidou sirgali ni en ton endan difa keben pameno non dum woni yara
kepitaki himbeje sogeji buitugol ya warta e gugol himbe mabbo lube faddude golleji nanoji arzuku le dum woni ko nimbe region difa taba alla e rafinde na gu nanimbe departement gingimi kaleri
situation se pres
gurnan o no sadi sanne ga himbe no tawda sa dornan nyamdu ya warta himbe du buitiri kulal heewi berde himbe sanne wakkati warde wakkati no wodi kepitakiji gade teedi der ci e pilide ingingimi remobe galato dema durobe du to burto duro deni himbe no godi to dema na to dura min kedata ko nyamri wadde himbe cionni redi ko yirna de gonga burna no tidi
condition très très difficile
ngora finde nago wadi faddundeji yaade demal farcella limbe e jande no madame falmata mamadu aji mo komin kabalewa weri
jande lokol de horim no wodi ittube sukabe en der makko e peridi he mabbe be jodoy nokkuje go janginobe bendu bawa di jangi gan ibe kula denno ni do weni chaddu min kebanno ko nyama amin fu to handen dum hadi himbe yaade do daano wenudu loktorore yahata ko jemma
saboda babu tsaro
dum saba nake e google nimbe hewbe latibe handen no tawda e sadorndam sanne ba ko gomnanti e pelle balloje ngadi bawde mum fu kan woni ko debbo goto mo min tawi le jipporde himbe feroybe de kabelewa bibbe boko haram mbari gori ko dillide sukabe mak ko tato handen kanko tawtawda no jogi suka be jeddo
suguda am
de worri min ko kam ujunu tattati illa den be garto way kare mi wala goriyo jungo alla nimi nangi
abani enati
himbe be fa hande ibe ndomi du bayle hebe yaade yeso
edo don ko habari me fulful tili hande aljumaare nyallun nena seen elen jon kamul hewtine altinere warore to nanta habaruje fulful de studio kalangu asmana shina no anni fa wada habaru jaw sankora assalamu alaikum balata jamwali.
Jiroseyin Faya Dolbel.
Mayne Sorowa Warde Bernin Gawre.
Kettine Studio Kalangu do Radio Modo.
Studio Kalangu, Yadou Lady Niger.